tukiri ku Rwanda n'u Burundi umwese ishize umu diplomate cyangwa wahoze ari umu diplomate mu Rwanda ka ambassadeur mu bihugu by'i Burayi ariwe Jacques Bihozagara yapfiriye muri gereza ya Mpimba hariya mu Burundi ubu ngubu ikinyamakuru z'ubarashe ndetse n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye biragaragara ko nyuma y'igihe umu yiriwe utaragezwe mu Rwanda
impaka ndende
impaka
n'iryo jambo impaka
ubu ngo yasezeweho bwa nyuma ndabona abanyapolitiki bakomeye bari bahari nkabonamo abanyapolitiki barimo nka nkabonamo umuyobozi w'ishyaka rya FPR ariwe SG François Ngarambe hakagaragaramo abantu nka Dr Vincent Biruta uyu ni ministri akaba n'umuyobozi w'ishyaka rya PSD hakagaragaramo nta ukuri ryayo nawe w'umu PSD senateri haragenda hagaragaramo n'abandi batandukanye mu mafoto y'inyamakuru byasize hagaragara ndabonamo inyuma umuyobozi w'ibitabo bya King Faisal ariwe Mirwa Masirabo
hasi harimo na ministri w'intebe
yego Anastase Murekezi yego n'abandi benshi rimwe na rimwe urumva abantu bagiye
nabonye umuntu na perezida wa sena nawe arahari Bernard
Makuza urumva yasezeho bwa nyuma ni nyuma rero yuko gusa kugeza n'ubu ntabwo navuga ngo ibyavuye mu iperereza biri gushyirwa ahagaragara
ejo bundi bw'umurambo wagezwaga i Kigali umwe mu muryango we wagaragaye mu itangazamakuru yavuze ko ngo polisi y'u Rwanda bayisabye gukora autopsy irabikora ariko avuga ko ngo batarahabwa nabo ibisubizo ku buryo nabo bagira icyo batangariza abanyarwanda wenda ku cyaba cyaramwishe dore ko havuzwe amakuru atandukanye ko ashobora kuba yarishwe n'ubutegetsi n'abategetsi b'i Burundi nubwo naho haje kuba impaka ndende ngira ngo ni nacyo cyatumye uriya murambo wa nyakwigendera Bihozagara utagezwa mu Rwanda kare kuko Abarundi dukurikijwe amakuru ariko yagaragara mu itangazamakuru ngo bavuga ko babanza gusinyira ko atishwe ahubwo azize urupfu rusanzwe haza kubaho negosiyasiyo hagati y'ubutegetsi bwombi u Rwanda ndetse n'u Burundi umurambo uza kugezwa hano ariko
urumva icya mbere cyari cyabaye u Burundi bwabwiraga nk'uko byanditswe na bimwe mu bitangazamakuru bikorera hafi ya leta y'u Rwanda bavuga ko u Burundi bwabwiye abo mu muryango ati nta kibazo turabaha umurambo we ariko mutari bugende muvuga ko musinye ko atari leta y'u Burundi yamwishe ibyo rero urumva nabi byaje kubanza guteza urujijo ariko ikigaragara ni uko Bihozagara yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano z'u Burundi umwaka ushize ajyanwa muri gereza ashinjwa ubutasi urwikekwe rero rwo kubona umunyarwanda mu Burundi ukamwita ubutasi biraza nyuma y'uko hari umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi dore ko leta y'u Burundi ishinja leta y'u Rwanda kuba inyuma y'abarwanya ubutegetsi bwa Petro Nkurunziza watoriye kuyobora manda ya gatatu hariya mu Burundi wareba rero Bihozagara ni umuntu wavuga ngo wagiye afata imyanya ikomeye mu Rwanda umuntu wavuga ngo nyuma ya jenoside wagiye kuba ambasaderi mu bihugu nk'Ububiligi n'Ubufaransa ibihugu
aho ni nyuma yaho yari amaze kuyobora minisiteri ebyiri hari minisiteri
yo gucyura impunzi
yasaga wenda nka minibare y'ubu
ndetse na minisiteri y'umuco na siporo ubwo ukareba uburyo uko kuvuga ngo umuntu wagiye guhagararira u Rwanda muri biriya bihugu biriya n'ibihugu navuga ngo biri strategique mu mubano w'u Rwanda kuko u Rwanda iyo ruvuze ruti iyo abantu bari kuvuga ngo ni ikihe gihugu u Rwanda rudafitanye nacyo umubano mwiza bahita bareba ku bihugu byakoronije u Rwanda banareba ibyo bihugu n'ubundi biriya bihugu buriya no muri za UN izi neza u Rwanda bagasanga ntabwo babaza Pakistan ntabwo babaza ibindi bihugu bakabaza bya bihugu byabaye kugezana n'ubu bigaragara ko nk'ubu nta ambasaderi kigira mu Rwanda bari kuvuga ibi utahavuga ibi kandi byose ukumva ni ibintu bitunga urutoki Rwanda urumva rero umubano ntabwo umeze neza gufata rero umuntu ukamubwira ati wowe rwose turabona waba umudiplomate mwiza kugira ngo uzure
muri kiriya gihugu urebe ko wawuzahura cyangwa se wawunagura
ya bigaragaza kandi icyo gihe nubundi bigaragara ko muri iri myaka umubano w'ibihugu ntabwo wenda bihugu nazo bizari birimo kwibombarika kubera uruhare bikeko cyangwa byagirizwa n'u Rwanda kugira muri genocide ariko icyo gihe umubano navuga ko nk'u Faransa umubano wari umeze neza kurusha uko uhagaze ubu ko icyo gihe nibura abambasaderi babaga bahari ariko abafaransa batanze izina iryo zina n'ubu ntabwo riremerwa
ntabwo riremerwa kubera amateka nyine ibyo bihugu bifitanye ngira ngo uzi ko muri iminsi hagati y'u Rwanda n'u Faransa ikinariho nuko u Rwanda ruvuga ruti noneho mu Faransa ibintu bigiye kusa n'ibyarushaho kuba mu gihe wenda uyu arrange pe yabatoreye gutegeka u Faransa
warisoma mu kinyamakuru cya the cya Jeune Afrique ugasanga perezida asubiza cyane bikomeye ku Faransa ndetse agaruka ati no Faransa noneho umubano usubira rudubi kurushaho icyo nacyo nicyavuzwe kandi akurikirana none mu bantu bakunzwe hariya mu Faransa arenje pe nawe ari kuza
ejo bundi ho ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane ngira ngo nawe yabaye nk'ugaragaza ko wenda iby'u Rwanda ruvuga rushinja igihugu cye ndetse na ubwe bwite ntacyo abyumvaho cyangwa se ntacyo yivuze anasa n'ubutoneka abanyarwanda we yavuze ko buriya ngo gushinja u Faransa kugira ngo umwijuru azi yakorewe abatutsi mu Rwanda ari ukwigiza nkana no kugoreka amateka
urumva aravuga ibyo gusa wareba nanone ku rundi ruhande umukuru w'igihugu mu ijambo yavuze ntabwo yagarutse cyane ku Faransa ubundi turavuga ngo buri shuro habayeho kwibuka inzirakarengane zazije genocide bigaragara ko u Faransa ni kimwe mu bihugu bigarukaho bigarukwaho mu buryo buri direct mu buryo butaziguye atari ukuvuga ngo hari ibihugu bibiri by'Iburayi ngo hari umuryango mpuzamahanga hoya aho biba biri direct ati igihugu nk'u Faransa igihugu nk'iki gikomeje ariko wavuga ko kuri iyi shuri umukuru w'igihugu ntabwo yabigarutseho cyane ndetse no mu kiganiro n'abanyamakuru babonye ko sinzi niba wenda ariyo gahunda yari ihari ariko umwe mu banyamakuru wenda bavuga ngo mpuzamahanga bamanikaga bashaka kugira ibyo babaza rimwe na rimwe babaza ibibazo nk'ibyo ngibyo ntabwo bahawe ijambo ariko ikigaragara ni uko umubano w'ibihugu ukomeje kugenda
muri iminsi ntabwo imeze neza
noneho byagiye no ku kibazo cy'u Burundi bikagaragara ko u Burundi burango nkuru nziza bakurikirana hafi ni uko igihugu cy'u Faransa rwose kimuri iruhande
gisa n'ikimushyigiki cyamushyigiki noneho ugarutse no ku mubano w'u Rwanda ndetse n'u Faransa
sinabo batanze igitekerezo cy'uko haza abapolisi mu Burundi muri UN mu gatinama
muri ka kanama gishinzwe amahoro
Bani Ki-moon ni utegerejweho umwanzuro avuga ati nizizi nabo basirikare ni baze kandi wigeshe ko n'u Burundi nabwo bwasubije ko abo bapolisi nta kibazo
igihugu cy'inshuti
aricyo cyatanze
igitekerezo barabigishije babwira impamvu n'ibyiza by'uko wenda hazaho icyo gipolisi cya Runi ariko nicyo nari ngiye kuvuga nuko urebye umwana w'u Rwanda n'u Faransa ku butegetsi bwa Faransa Urande ntabwo wigeze ugenda neza kuko mu gihe cya Sarkozy ubona ko harimo gusa ibise no kujya kumvikana kuko icyo gihe ku butegetsi bwa Sarkozy abona ko aho byasaga n'ibyerekeza ngira ngo n'uruzindu kwagiriye mu Rwanda abantu bavuga tubanze wenda ari intambwe y'uko ibihugu byombi bigiye kuba byanagura umwana bikongera bikaba inshuti wenda ntabwo wenda ko ari nk'ibisanzwe ariko ubona ko n'iby'u Rwanda rwakunze kugarukaho ko niba uri u Faransa bushobora gutera intambwe bugasaba abanyarwanda cyangwa se u Rwanda muri rusange imbabazi kubera uruhare rwabo
Sarkozy yarazisabye ariko nazo zitaziguye
zitaziguye
ariko igihugu iyo gisaba imbabazi no kwemera iyi responsibility ibi ngibi arimo
kuvuga ngo we apologize for what
kandi uyu nguyu arrange pe sondage ziwabo zigerekana ko ashobora no kuzaba president w'u Faransa buriya kuzahigika Nicolas Sarkozy rero niba urumva noneho aramutse agizwe president noneho niba yandika ibintu nk'ibi ngibi ko kuba urubanza Ufaransa bwaregwa kugira uruhare muri genocide byaba ari
ari
kugoreka amateka
no kugoreka
ku rundi ruhande umukuru w'igihugu nawe ati les faits sont écrits byose ugasanga nyine gusa iyo urebye ikijyanye no mu Faransa nko mu Faransa buravuga ngo ufite so buvuga ko ufite agasanduka kabikama banga muri ya ndege Habyarimana ya hano urumva ariko nabo ntacyo bashyira hagaragara wareba buriya ibihugu cyane cyane iyo uri gukina politiki rimwe na rimwe hari byinshi nyine baba bafite cyangwa badashaka urabona umucamanza umwe w'Ubufaransa Jean Yves Degel ashyize aravuze ngo agiye gukora iperereza ngo afate hatabwe muri yombi abasirikare bakuru b'u Rwanda ndetse
agaragaza ko nibo bagize uruhare
mu ihanurwa
mu Rwanda rwa kwiyongera
hashira iminsi undi mucamanza abandi b'Abafaransa bagenzi be na Talipu ndetse na Marc Trevidic nabo bahite bashyira ahandi ubundi bushakashatsi butandukanye
n'iby'abambere wajya kure ugasanga
kabisa butandukanye wavuga ngo byavuga ngo ni
ari ibintu binyuranye kabisa
regime narenje pashobora kuzaza nawe agakoresha ubundi bwe
agakoresha nawe ubundi bwe urumva ni byandi bavuga ngo ibihugu binakomeye bizikora hari igihe umuprezidume aza afite intego yo kuvuga ngo turashaka kuzahura wenda ubukungu ubwo ntiyazi intambara yo kujya kurwana muri kurwanya IS cyangwa he ntabwo ari bubyito undi akaza afite indi target bitewe rimwe na rimwe nibyo abamutoye yababwiye ariko bitewe nanone n'ibyo igihugu cyifuza ibi rero no kwihanga amaso gusa amatora yo ntabana bango wenda arenjipe bigaragare ko ariwe utowe arenjipe wavuga ko atavuga rumwe n'u Rwanda uretse ko nanone iyo usomye ibitabo by'abanyapolitiki cyangwa n'abanditse kuri politiki nta mwanzi cyangwa inshuti muri politiki ihoraho
uyu munsi ibivugwa mu kanya gato bishobora guhinduka
iyo umuntu ashobora kuba ari umwanzi wawe muri politiki ejo akaba inshuti mu Rwanda ntubazi ntabwo ubazi umuntu avuga ati ngiye ndi Rwigema rwa MDL sindi Rwigema rwa FPR ariko rwose idarapo rya FPR ararimanika yiziwe kandi
ubona ko nyine kuko icyo ibyo yavugaga hari icyo byari bimugejejeho hari icyo byari bimureye byari bimutunze ariko uyu munsi FPR nayo iramutunze ushatse ibintu bivuze gutyo nta mpamvu yo kugira ngo iryo darapo rye ye kurimanika
ubwo wagenda ureba n'abandi banyapolitike bigaragara ko
mvugo ariko nyuma y'igihe runaka bakazihindura kubera amateka mashyashya agezweho cyangwa se kubera ibyaho bigeze
urebye nk'ibyo Vodouzimana yavuze ntabwo wakumva ko yaba Elias we bajye banahura kimwe na rimwe mu nteko n'ahandi yagiye no muri ya komisiyo yo kuvugurura amategeko ukurikije ibyo yavuga ati leta y'u Rwanda yowe n'agatsiko
guhura nawe muri ya komisiyo ya yari yashyizweho
kakanama
kiga ku kibazo cya BBC
nyakomisiyo nyakuri BBC
iyizwe komisiyo ngoga ariko nyuma no mu minsi yashize ubwo abanyarwanda bandikaga basaba ko itegeko nshinga u Rwanda rwagenderagaho ubushize rihinduka nabwo yaragaragaye ariko
cyane rwose abishyigikiye kandi wakumva ibyo yagiye avuga mbere kumva ni ibintu biri diametralement opposé
ariko umuntu ni mugari umuntu nta burya
ariko nyine muri politiki nicyo umuntu umwanzi wawe muri politiki ejo ashobora kuba inshuti yawe muri politiki ejo ashobora kuba umwanzi wawe ibyo wabibaza wenda Thomas Sankara muhuye niyo mwahurira mu ijuru cyangwa hehe bitewe n'ibyo wemera ukamubaza uti Blaise Compaore wari uzi niwe waba ache ko cyangwa yaraguhitanye
avuga ko ariwe waguhitanye ngira ngo hari ni mvugo yavuye ku bucuti bwabo bagabo barumaze gutanga urugero cyangwa wenda nuko nagiye kure unarebye na hano mu Rwanda naho wabibona kuko abahoze mu butegetsi ubu ngubu abahunze ngira ngo nako ariwe wabayoboye abandi mu baburwanya urwandwe ni urugero ushobora gutanga wenda unahereye hangaho utagiye
ukavuga iki umuntu uyu yari inshuti ikomeye na Perezida Paul Kagame cyane ubutegetsi burimo ariko ubu niwe mwanzi urumva ni rimwe na rimwe politiki ikinwa mu buryo abaturage baba batazi ariko rimwe na rimwe nabo iyo bahawe amahirwe ngo bayitorere niyo mpamvu ubona nk'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame avuga ati turamutoye kuri 98% cyangwa ati turamushaka nuko abaturage ubundi nibo badesida mushobora kwangana muri abanyapolitiki cyangwa muri gukina icyo umuyobozi wa yibuka Jean Pierre Dusingize Mungu yitanga amacenga ya politiki rimwe na rimwe agwingiza abaturage ariko ugasanga aya macenga ya politiki ku rundi ruhande abaturage bo baba yareba bikaza kurangira bihitiyemo uwo bashakanye
yerga ibyo uvuze ushatse wanabihuza n'amagambo yavuzwe na bamwe mu bategetse ejo bundi bwo hasuzwaga icyumweru cy'icyunamo ku hariya hashyinguye abari abanyapolitiki bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ngira ngo imbwirwaruhame cyangwa se amagambo yagiye agaruka nuko uriye abanyapolitiki beza bagomba kwirenga bakareba abaturage bakashyira inyungu zabo ku ruhande bakareba inyungu z'abaturage atari ugukina wenda ya politiki ikunda kuvuga ko ari politiki yinda kugira ngo uyu munsi uramuka cyangwa se ku
politiki dovandeho
iyo byagenze gutyo rero ugusanga abaturage bari aho ngaho bameze nk'amafoto tujya tubona mu bitangazamakuru umuturage yica aho ngaho na ari umushushwe yapfuye yarangiye afite akayi ko arimo agaburira
bena mu kigabo kibyibushye gutya
kunyunyuza
ahagaze iyo bavuga abanyapolitike kubera iki bagaragaza abagabo ntabwo hamenyerewe ko isi yagize abanyapolitike bakomeye wenda ubwo mpereye mu Rwanda abanyapolitike bakomeye nka minisitiri w'intebe yigize kuba umugore ubwo hari abaminisitiri batandukanye b'abagore ariko wareba kandi b'abanyapolitike bazi no gukina politiki wareba hanze ba Margaret Thatcher ba perezida umugore bise ngo femme de fer muri Bwongereza ukareba abagore bayobora ba John Sharif
banareberega unanyarukiye muri Brazil uyu mugore
Dilma
Rousseff we muri iyi minsi anamerewe nabi cyane icyumweru ntabwo nzi ko kimusigira urufunguzo rw'ibiro by'umukuru w'igihugu
ariko noze se Sharif amerewe neza nawe ntibamushinja guha imyanya be
nawe barimo baramushinja ubutegetsi bushingiye ku kazu cyangwa se ku butegetsi bw'inzu ye bw'umuryango
n'agatora hari usukomeye ari gihe usanga ubutegetsi atari inzu ahubwo ari icyumba kimwe kuko buriya iyo ufashe umubyara wawe
urumuna wawe umwana wawe umugore wawe muramu wawe byose ukagenda wakira mu butegetsi usanga wenda wa mugana atari igihugu ari inzu cyangwa se ari umuryango
ariko buriya rimwe na rimwe ntibiba bikenewe
bikenewe ko abantu bamwe bajya ku butegetsi
oye kuko umubyara wawe dukurikije politiki rimwe rimwe zo muri Afurika ho rimwe na rimwe ubukeri ufite ibibazo byo kuvuga ngo ariko se nizere ndende cyane ariko ni muri politiki no ku isi hose uriya rimwe na rimwe umubyara wawe niba ari we wenda duvote ukuriye abashinzwe umutekano wawe washyize ngo buriya minisitiri w'imari cyangwa minisitiri w'iki ntiyagakwiye kuba aho hafi nawe muri uwo muryango kugira ngo mubyawe igihe umwizeye ubwo wizeye na mubyara we wundi cyangwa
murumuna we na mukuru we gusa ariko
mu gihe batanga umusaruro
bakora neza nanjye ubwo nicyo nongeye kuvuga nubwo wenda mwamuva indi imwe kuva kuri mukuru w'igihugu wenda kugera kuri kayande muteza imbere igihugu gusa mudakora inyungu
z'umuryango
abari monarishi cyangwa abari hari ubundi buryo bujya numva bita ngo ubutegetsi buyobowe n'umuryango umwe atari ubwo bwamabwa ari iki wenda ubwo twavugaga kuri bihoza twari tubikuye kuri bihozagara n'uburyo umubano w'u Rwanda n'u Burundi uhagaze dore ko bihozagara yapfiriye muri gereza y'i Burundi dore ko no kugeza ubu buriya nk'ubu Elias rwose wikundiraga kwigira i Burundi ntabwo yagiye bahita bavuga ati dore cyamaneye ko cy'u Rwanda cyaje
amerukayo
jareri ya mbere y'ukwezi kwa kane 2014
kuri Victoria
2015 ariko nkuru nziza yazaga mu Rwanda bikigaragara ko n'umubano uhagaze neza gusa naho twaba tugarukiye mu kanya tukaza twinjira mu butabera Dr. Leo Mugesera.